umhlaba ndincede inameva ihahlaba ndizokuqanda tandaze inameva ihahlaba ndincede inameva ihahlaba nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthubeleza ndizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
Yeah, I'll